yande joyno wittudi emin tagi sappo e joni nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta ndera ko e kibaruji men ni handen no gay e jetati lewru me leede duniyaru no barkina nyalaande laabal do ngiol hayla ko ikkoy dewo nabi en rewbe gi atanon ni dun do hano ikkoy dewo ko ki sida do mun do satarmaagi be gonde be gi a der jangirde e kol wakkati mo be gi hayla o sarusi durwi dore e nannol kulle bonde yaru yaru der leedi niger ni hokki laabal do halaji gondi no kale do taba bonka kana bisnon ni gi a do oytama jardo no hokkam fama do jukke ko wadante hano gadudo torra yago e himbe nonni wakkati ni bi en ni fitinaaji nabi en ni sakullaagi sani tokkom min on nanal pirtol halaagi de fu der kibaruuji men handen woni nyalaane ittanaane laabal wakkati tuini hayla ko leede duniyaaru julata dental de nations uni darani ne sokabe UNICEF nonni holli ko der leede Afrika bikkoy dewo goto der kambe sappo fu no itta ko e mabbe e kol gada be gi'i hayla der leede Niger wuro Tanout der jangirde e kol bikkoy dewo no keba sadarma deni be gi'i tuini hayla der jangirde den nani seda mo sokabe e kol be lycée be kokki jaadimin Zainabu Amadou.
Je me présente.
Mi inne ay Semina Seydou, classe arano mo lycée kadeemi. De mi di waylude hottollo an. Seyde mi yahi wuro gardien. De mi tawade kiko, sayne de mi hoti wuro.
Tourné à la maison.
Mi wita ke nana rahila Yahya class second gon mi do janga yugol tundi hayla le kolo hunde non ko tiidi hawjede mi den godi nyageede de neddo wawta nadde der majje gan idi tunni sanne mi den kula to nido ho joyi nyawuji raboji hano na wallaji ko nangata faljuji non ni
desinfection et autres.
Mi inne am Mariama Lawali, class tata umuli sega daimi. Gonga, wotinde chichan hayla, dar jangirde, hunne non ko tiidi sanne. Gam mengala lotorde. Emen godi diyan pompu, ama mengala lotorde.
Onna pal e dush.
Sentene itte bikkoy dewoy balle gam be keba be kawjo satarmaaji do fi laabal farbangire tuini hayla ko be giata dun no der ko fedde hokkobe habaruji hawjini e filla laabal e diyam regia watti yeso sentene debbe gattata no waawi ummingo hakkiloji mabbe dow kawjaaki ko e mabbe denne no handi de gadane tindinoje dowmun Usman Dambaji fantini jaadimin Mustafa Mamman Sani.
La question de démonstration
fella yigol tundi hayla no don wadda chadale do der Niger ganchuka le dende no jangale kol ko yi tundi hayla ko jangino mun anda wala fu jido tilay saito jodi wuro selumo duno sai suka de bon jodo wuro haba to gollu dun wadi ko miden teuta robe men keba nanganede do filla majum ganchuka be warbe umma tore wombe le kol seninji suka debbo jido tundi hayla ko gada wudere no leppi menanga tana ibe kuba dun amma seni suka gorko wadana ma tindi do majun no wayi walude suka debbo no haw jorto filla yugol tundi hayla hadde to saro mabbe seni tindi naka do mu koli kita suka be mu e rewbe kan debbo mu yayi tundi hayla rimta no kuje gon rewbe no pamdine no torre do filla yugol tundi hayla dun do hunde burdi ndion non yaade to rewbe
inequality a l'égard des femmes
nyanyube koli ko yewtere jaccune chaka sarobe e bikkoy dewoy dow no be kawjirto ko e mabbe deni be gi'i tuini hayla gan sadar magi di uyto wadi fedde merci mo iru hoji adi wadda bayle do jikuji himbe Abdullahi Saidu Suleiman o fantini jadi min Habibu Garba.
On a constaté qu'il y a beaucoup de
men la se bakendarde kono wodi sukabe rewbe yi onobe ko emun yugol tundi hayla arandere ko tawe saro mu en pamay gere yugol tundi mu en hayla arande anda fule ko tawa wobbe mabbe tejetana tekere watude ko faddoto yi jandam ganno ko jandu hunde ko mawno miden godi inirabe sukabe ardibe pelle rewbe kambe ardibe dinaji wattube juude mu hanako ndarta der filla golleji amindo sali wadde batuji e baddal hakkunde amin e ardiɓe pelle rewɓe ɓen e waddude fayande kawrital jeɗɗire ley commune nder golleji amin ɗi min keɓi saroɓe sukaɓe wattanɗe min juuɗe dow filla yewtere yi'ugol tundi hayla kamɓe sukaɓe mu'en.
Nder département mo Gaya wuro Tondika lokotororo den no tawra Rafi Safari de nawaɓe nyawtirte illa gaddama nder satarma o ɓe tawa fimo jon wuro on no tefa fonditol lobbol mamma bello mumuni o holli jadimin Fadel Ali jote mum.
Lallai iguma loktor ko
sengonga min gonni miɗen nana filla safare loktorore non gam de ni loktorore wala safare to fu wati wobtugon miɗen gadda jeɗɗire safare wala donne hala wala ɗon non gam safare kam gollata minen e koye amin wona sembe gon min godi ko hokkataɓe ceede sodode safare nde safare wala jontaɓe ɓen sayto min tilsini ɗum ummade to ami loktorore to sukaɓe inniraɓe mum cawrete ɗon gam nder wuro Tanda nde tawa ko to kilioji jeɗɗi ndenne mo yamɗa on kayno tampan fande mum warde ndenne miɗen kaani heɓanede safari nde loktorora
imadou safari
nder gallu ñameni hande subana sarusi duruyi dore e nannol kulle bonɗe yaru yaru hawri hokkoɓe habaruji gam hokkugo laaɓal dow haalaji gonɗi no sankite dow laabi internet e nanduɗi ni wiide toon drogue sappo e jeɗɗi nangaɗi ano lewru mars wittinu guere majji jarama leyɗe yaas nani fama ka kaalowo dow inde policiɓe mo taari habu o fantini jadimin tarnan Fuday Ahmed.
Drogue ko nanga tonuji sappo e jeɗɗi cannabis on endan jogirama no han jogirede fuu nenno no yedda du haala kaalaka ele kokkol habaruji wiide ke feccere drogue o fuu wurtinama yarama leyɗe goɗɗe ɗum ɗon fewre noon tonuji sappo e jeɗɗi cannabis on endan ni noga ene lewru avril 2021 e goho o wurtinama o pat o wuula wama yesso ministre kawjiɗo nder reedi leydi men Niger ndenago himɓe yesso ministre kawjiɗo filla sariyaji yesso du fa hande ni horeɓe haɓɓiniɓe sogueji e pottal du konda horeɓe pelle jingono ɓiɓɓe leydi kañum e hokkoɓe habaruji ɗuɓɓe gaari potti ɓe leydi Niger e leyɗe yaasi octrice no fenna kaɗo haala woɗi du kondan yaran haala ka yesso suudu saria gam batte sarɗida e fennumɓe ɗum ɓen endam ko laati du kondan himɓe noon mbako waɗi noon wara e leydi Niger abada heɓa e kabaruji gongaji du kondan ko wurtini
kar wonduka ɓiɓɓe lumoɓe capanɗe nayoɓe leydi Niger gomɓe no fayi gallure Sénégal Dakar nonni to batu kollol are ɓe kippitama nder jemma alal yaago altine hadde wuro kay no horejo semani o wi baagoto maayay nonno do baagoto nawnaki de kulle mabɓe ni jaɓa e mabɓe ko waɗɗum moyto ceede millionji tati Alassane Abdou o fantini jadimi Rafika Attahir.
Ces deux bus qui ont quitté
no karuji didi no kojudi nimbe ummade do enda nyame yaade to lumo kollol biitengo fera no do lawol no ngokka majji seli tokkude lawol kay didaba kando hoji lawol gom to kado lawol kay kane jaa hakkunde jema e kay faander yamde didi jamma de maydo waday der majjum fey goto nawnaka be teti seli le ruji mabbe e cede mabbe yeruno min kabiri habaruji din wi'a ko dun hisa sel le ruji din e cede ne mata kona milioji didi e ujunaji hamre e chapanɗe jeɗɗi e jeetati caggal majji noon ɓe tokkiti wadde jahangal mabɓe e haala ka kalten kayiɓe Dakar to lumo kollol biitengo fierangol to ɓe koƴanako fu teddeji jinan de miɗen ɗon tefa lawol ngol min mbawi wallitirde ɓe.
Noga e jeego o himɓe leyɗe duniyaru no barkina ñalane dinki buda ñalane de lewru mai nonni watta leelal nder jemma mum Nations Unies kan joɗɗini ñalane de gam barkinane no waɗa hano himɓe millionji gomɓe no tokki diina buddhisme nonni ko watta hande duuɓi 2015 nani fama ka jaadimin Talata Abdou Bahar waddanimin.
Janginol buddhisme kam wonno diina mbiyete ka noon endan laatika no waɗa himɓe tokka kulle goɗɗe hunde noon ko laati so janginama e leydi ndi no waddana leydi Niger hono jonde jaam hakkunde himɓe saabu hande nde jonde jande kam woni wala nde leydi ndi kam wonno file jonde jande ɗen andi leydi Niger no wodi noon le duuɓi ƴaɓɓiɗɗi endam kanƴum woni ko himɓe yiɗi kanndu woni ko woɗi e himɓe
et c'est ça la culture du bouddhisme.
yewtere men pindinol ni handen halatana wakkati fitinaji e fi sulare torraji ko wadante himbe de kile kewde de ciewama fi o mobe buri memugo kan woni rewbe he bikkoy dewoy e sukabe torugo himbe hunde non ko labi ser aledi niger holli ko handa wadede gangadudo dun no wawi nangede kasu dubi sappo yade dubi nogay de nani fama kajadimi Michel o yewtidi charto Alfred Gou Badje.
Les violences basées sur le genre.
Torrede galatade debbo na gorko no yi e sanne wakati konuji. Gofu satorma har arzuku. Sabuseni konuji no wada himbe hetta yaade nokku to way hebude arzuku on endam. No way latade worbe kay dilla nja hurmire nja tewta togom acca rewbe wuro sabu rewbe bawta dillude kay en kay nenne ben don woni ko hebata torraji sabu tila e mun jodori. No tawadu ko dan e dow joni yanugol e debbo na tetugol mudum. Na torraji har dewlingol tilay e dewlingol illu deni wuro hippitama le kolleji di ene sana mabbe jangino ben dilla nenne sukabe jangobbe worbe kan baawi jaare togo jangwa rewbe baawa ya togon jonka seydi sarobe endan tilsina be dewlina be ga yida be jaabe gaddino wadum ko wawtata nenne torraji ko watta wakkati ko nujidi endan ko duudi fu torrtana ni rewbe famarbe mawbe fu ebe torr har faljiji mabbe wakkati ko nujidi endan sabu kambe be gala kusembe be gala bawde
et cela eu égard à leur vulnérabilité
toy hen neddo waawi wullitade seni hano torraji di hebama
lorsque par exemple
seni ko wada dum wada kanani dow suka mo buray dubi sappo e jeetati sudu seri no wodi sar non suka be famar be fotay kany won ko haldete hala kan enda kan non seni ko wada dum dum woni gacce enda wada kanana yaade e mawdo to don du fa hande ciudi seriya non woni ko yaate yuwe kay mbay halde dow mudum police be gendarmerie be kay don way hollede hala pelle jingono bibbe leydi lati darnide yitugol hakke bibbe adamaabe ben du konnan no mbawi halnede seni torraji di wadi e be mbaawi du kono be balla on torral o dum wonno be dowta dum fayita hakkeji mudum no haniri fu
dans le sens de la défense de leur droit
dum me woni jukku ngoji neddo kebaado wadi gacceji di
je voudrais tout simplement prendre
mi do hojani misali yanugol e debbo ni en tetugol mudum talkuru sariya leydi niger hali alamu do dattol mun kemi dide chapande jerte tati nokkuto holli dum me woni tetarnde kan wonno taama faljuji mabbe fotti fa faljuji lowondiri sen tawama jomum sembe sembe tetira se taama joomu jiwanon dum don won yanugol dow neddo datol kemde chapane jette nay talkur wotur dum enda beedi tv de ke ngaddo dum fu no waawi nangede duubi sappo faaya duubi nogay kasu do wodi gacceji goddi joomu huljina non torraji ko waawi hebede fu no wodi jukkugoji ko watte e le lawol sariya
les menaces l'outrage etc
do min darnata habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gadda habaruji gom min jottonto mo sabi en ni kirten to jam hirti
jangalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jaama der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay baami halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi niger